might take me at see what it's called in a cult. See, especially most of us when you're talking kanisani.
A cult is an organized group whose purpose is to dominate cult members through psychological manipulation and pressure strategies.
So the reason I say most of us to go in cults is because saizi kanisa tuseme, most of them are African. They are easily controlled by men.
Who is to blame for this situation?
I don't want to blame the victim for their victimization, but yes, mafala, but when you kwa kuwa guide. So blame na inapol kwako was ulichukua jamaa kwa vulnerable, uka exploit their vulnerability for your own gain.
Because that hata chenye niko shua mkuna vitu mnafanya ni fishy sana. Niki kitu unarukaje hivyo. Mkuna kilipua, unaget.
Sisi kama ni watu wa Mungu, atusemi we are perfect.
Yes.
We are far from that.
Una feel now that tuna have easy conversations, because yeah, this stuff may happen. Una feel that tuna criticize the church, kuquestion wase wengine wenye labda believe zetu tunaona nafanya vitu mbaya ama una feel tuko tu sawa. Episode of the Nairobi podcast na kama kawa miutulia na boys wangu Mwas.
Mimi hapa hivi.
Njia Mwas.
Fiti fiti kish.
And today tuko privilege kuwa join na one of bishti yetu. He's called Kilemi Dan.
Yes.
Ungetaka kujintroduce because neza enda sana.
Mbeto mekosea kumita Kilemi Dan. Mbiwa kuna jina yake ya mta. Tujui jintroduce mwenyewe tu yaani tu.
Sidhani ni kuna jina ya mta. Kwa ni wametoka mta. Ni kwetu ni kugishagi. Naitwa Kilemi Dan.
Kilemi Dan unafanya nini?
Sufficient. Nice. Nimefanya ama nafanya data analysis na funza pia. Mimi ni msewa kanisa pia. Mimi pia ni MC. Leo I'm podcaster.
Unafunza wapi?
Nafunza classes zetu zinakuanga online. So tunafunza data analysis. Tukitumia tools kama Python, R, SPSS,
C++.
See, achane na wewe. Na nini na Power BI, hizo zinakuangaza visualizations na ingine hapo inaitwa Tableau. Kuna ingine inaitwa SQL. SQL ina deal na mambo ya database. So tunafunza hizo zote. So mse kama anataka kuregister, una join for for a period of kama tuseme 1 or 2 months. Then tunakufanya intro, we teach you. In fact, it's flexible. You unaweza kuja time nye, nye unataka.
So this far, right now, it's only online classes. Hakuna in person.
Hakuna, but if someone needs such a special arrangement, I'm sure tunaweza panga possibly on a weekend.
So which level? Ni certificate, diploma?
Ni certificate.
Yeah.
Most online classes nowadays is constructed in such a way that if you want to do maybe a diploma or a degree, you have to spend quite some time. But kama ni short, kama 6 weeks, 2 months, hii inatokanga kama certificate.
Okay, so Kilemi is one of our friends. Kilemi is vanyamesema, he's a data analyst. Yes. He's a born again Christian. Kwa alikuwa na show fulani, I think alikuwa anajiita MC Squared.
Spirit filled. Speaking in tongues. Hiyo ni my past life. Sasa ni
so very new being.
This is my new being. Hiyo ile kelele ndiwaacha.
Okay, ntawa. Welcome to the show, maze.
Asante.
So Kish, sisi kile kitu kianza, si uanzanga na kujuliana hali tu yani. So umekuwa je hivi kwa? Sasa tunakuuliza hivyo tunajua kuwa wiki poa.
Mimi nimekuwa poa. Mjoja sijakuwa na ekipo.
Ndio nakujua zile timu supporting zimenyukwa zote.
Kwa supporting timu gani mzee?
So
acha
nimekuwa na ekipo. Saizi tumekuwa tumetrikiona playoffs. timu yangu ilitolewa first round. Bado
alikuwa analia lakini yeye alikuwa anajenga
sawa. Timu yangu ilitolewa first round for the basketball. Ilitolewa first round.
Alitolewa na nani?
Ilitolewa na Miami Heat.
Walikuwa
na Miami Heat ilikuwa number last but akashinda the first.
Niko very don't care.
But I think you in sports. Even though sports kwa.
Ayeri kuji console but ni sawa tu. Endelea.
So hivyo ndo nimekuwa nikiona playoffs za basketball. Then nimekuwa nikikimbia. Nimekuwa nikikimbia. So wiki yangu imekuwa fit.
Futa pia.
Sio nangifuta.
Ujamaa nifala Arsenali. Hata kubali batu nifala Arsenali.
Sio nangifuta. This is the first time hata tunaongea story ya futa. Sijayongi.
Like wesi fani Arsenali.
Zii, misi fana futa.
Ukimsikiza ya nifala.
For no reason.
Kish nifala Arsenali.
Just asking. For no reason. So hiyo nimekuwa wiki yangu na niko poa.
Nipo, that was mungo poa. Nipo, at least, usharudisha. Roho imerudi saa ya.
Kile mi.
Wiki yangu imekuwa poa. Nimekuwa nikiwatch episode za Nairobians. They are a big fan.
Thanks, manze.
Mi ndio top fan. Sewa atakangi kusema.
But sasa tumekuleta kwa pod. Sasa bado na complain tena.
Mkiomoka mjue fan number one.
Tusha umoka.
Tusha kuleta kwa. Mkuja kuhanga kuna sisi yani. Kwa episode. Sio singo napata hiyo opportunity.
Mkuja kumplain. Unafaku unasema thank you for inviting me.
Nimuwa meet manze as your fan.
Unakuja hapo kumplain.
Unakuna liaje.
Mbana.
Wakenya tushe kangi.
No. Mimesema mi ni top fan.
Na sasa tumekuja. Hii ni kama kaliwa. Tumekuja na hangu na sisi. Kwa episode.
Mjani wasi wangapi wanda
kukupa. Mjani wasi wangapi wanda kukupa.
No. Listen. Unaona zile kampuni zinaanzanga. Alafu wakati wamepeana IPO. Sikuna wale watu kuja kwanza wanapeana kitu. Tuseme wana invest an amount. Alafu mse anaweza cash out maybe after 1 year.
Okay.
And then after 20 years, hii kampuni kuime imeenda all the way, ime skyrocket. That one share maybe it's now worth millions.
Okay.
Alafu sasa mimi sitaki nimuniambia after 20 years that nili cash out. Unakumbuka ile episode tulikuita? Hiyo ndio ilikuwa time yako ya ku cash out.
Au sijali. Basi mimi na make commitment sahi. Tukisha strike kitu big, takuita tena kuja for another episode.
Yes.
So usiwori.
So I'm not cashing out.
Ah, bado. Kwa ni moja wetu hapa hivi.
Wiki yangu basi imekuwa poa. Nienda kanisa nikaomba. Nimefuza hapa na pale. Nimetoka kwa kina huyu msee leo. Nipata tu maji mingi. Kwani wamchagua nani?
Nonga kusubiri sikuele
nini? Islando.
Metoka
East Lando.
Ashego nangi sikuna mko kinyesha.
Na maji sana. Like jiazi pitiki.
Oh, so machako sawa na maji. So sina shukuru Mungu tuko na maji huko hivyo. I think shida ni drainage huko kuna shida ma drainage ma uchafu but hivyo ndio kuko tu yani. But mimi wiki yangu hata kama mtaniuliza imekuwa ikipoa sana. Wiki yangu ya kuchekelea tu watu. Mimi kuna kitu kingine. Yaani hakuna kitu kubwa imefanyika. Kwangu pasi isipokuwa tu kuchekelea Kish. So in life unaweza celebrate positively ama celebrate negatively. Ijakuwa positive yangu imekuwa negative in that misfortunes za watu wengine zimeniletea happiness. Hizo ni juu ya bake na
hiyo ndio msee anajua ni
loser. Yaani kwenda kukula
kwa sababu unajua ni loser. Kaona.
Kama si losing in sports.
This
is
celebrate.
Na mtu zenyewe anasema hakuna
loser. Ni kwa sababu ni sports.
Hii yako si sport. Hii yako ni ku celebrate misfortune ya wengine.
Si kwa sports.
But
that's what you kula mchele kwa matanga.
The main purpose of sports ni if you're not winning ni pia msi win. Hiyo ndio the main thing. Hata tushinda manyi mshindwe. So,
okay.
Nimekuwa celebrate hiyo sana nikifurahia. But pia nimefurahia that tumemaliza Pasaka. Tuko tunafanya dry cleanse mimi na wewe. Tuko tunasana for a certain period of time tutakuwa clean. Hakuna mambo ya taste, tutamaliza mambo ya Pasaka. Kama vile mnaona meza yetu sasa iko na a few things hapa na pale. Hii ni thanks to our good friends at Jumia. Wako na kitu inaitwa Drink Festival. Jumia Drink Festival. Wako na offer kwa drinks, kila kitu. So ukitaka kaka kuna party, kama unataka kuhang out na mabesi zako, unataka drink mahali hivi. Ingia kwa Jumia Party ama Jumia Foods,
mm-hmm.
order from them, kuna a lot of offers, a lot of deals,
mm-hmm.
watakusort, deliver ni haraka haraka.
True.
And then ukifanya hivyo utakuwa unapata good value,
mm-hmm.
na pia unatusupport sisi in the meantime. So thanks to our friends at Jumia na thanks to our fans as you make this purchase na kusaidia yote tu grupa moja ama ni aje.
Na to drink responsibly.
Hiyo ni muhimu sana. Kwanza lazima tulikuwa dry for some time. Mdogo mdogo, take it slow. Nataka make sure kisha after moja ame stop jo kuna machungu ya futana nini. So drink responsibly pia ni muhimu sana.
So leo na watch.
Leo kuna era yake mbaya sana.
Make sure afanye ile kitu.
Okay, sawa. Tukitoka panganga zenu. Tukitoka panganga zenu.
Hiyo amenipatia drink.
Ogu ni msochak so usivstuke sana.
Tukitoka Victoria panganga zenu tunaingilia story ya Kilemi, because Kilemi wewe ni msawa chat, kuna hii stuff imekuwa ikihappen. Kuna pasta anajiita Pasta Mackenzie wa Shama Shakahola, Pasta Mackenzie wa Shakahola. Kuna controversy imekuwa ikihappen, bodies zimekuwa zimepata kwa land yake, amekuwa inasemekana amekuwa akiambia wafuasi wake wa fast to till the death. Una nini ya kusema kuhusu hii stuff?
I think kuna vitu mingi sana za kusema.
Mm-hmm.
Kwani hii fasting yenu kwani hamjakufa? Ama yenu ilikuwa tu ya
iko ni drinks, ilikuwa ni drinks.
Kwani drinks. Ni drinks. Kwani mnakula
food, maji, nini, soda, chai.
I see. But one of the things naweza sema from what I've been seeing kwa hii story. Number one, kuna maswali mingi sana tunajiuliza, na the first one ni hizi vitu zili happen aje for such a long time,
mm-hmm.
without anyone seeing, mm-hmm. Number two, na who now becomes responsible for such things that zenye zime happen,
mm-hmm.
But I think for me the my biggest take ni hiyo cult ni ati imeenda extreme, yeah, mm-hmm. The things we are seeing mtu anawaambia fast and mkufe, that's the extreme part. My take ni ati si wote tuko in a cult, see, especially most of us wenye tuko kanisani, na sisemi tuko in a cult in terms of njiu tuko kanisani, nasema the church venye iko structured, especially church ya hapa Kenya, and even Africa, iko na focus ya very different things. Na iki tu ya Mackenzie, one of the things zenye zina show ni ati this person is charismatic, ni mtu akiongea watu wanasikia. Yeah. So unapata mtu kama huyu, other than sisi watu wachache sasa kuomba Mungu, unapata muna you defer to him wakati you want a clarification on anything, which means umse anaweza ku mislead at any single point. Juu hawa watu si ati fasting ni mbaya, right? Tumekuwa tukifast. Lenti imekuwa tu the other day. Imeisha. Ramadhani imeisha the other day. But no one is saying that Ramadhani, watu wenye wamefast in Ramadhani wako kwa cult. No one. No one is saying wakati tulikuwa na Easter na Lent na kitu kama hiyo ilikuwa cult. No one. But how come that this one enye watu wameambua fast wakufe? Kwani si pati ya Mungu? Fasting ni pati ya Mungu. But hiyo extreme sasa enye naongezewa na huyu mtu, it's not connected to God at all. And I think we had this story a while back, na nitajaribu kukumbuka. I'll remind you, we had discussed it in this manner that kuna set stipulations za kanisa tuseme, kanisa iko na hapa na hapa na hapa, hizi ndizo vitu inafaa ifanye. But hii boundary ina push yango na kina nani. So na feel mse kama Mackenzie is a boundary pusher in terms of yeye sasa ina tunapita mambo ya Mungu, mambo ya kuomba, mambo ya kila kitu, then tunakuja the personality, which is now him.
So umeongea story ya cult, umesema oh kama Christian religion, ile kama religion, wasi wako religious, wako in some sort of cult. So difference ni gani kuwa nyinyi mkori kama yenye huko saizi? Difference iko wapi kati ya hii cult na hii cult yenye wenye mnasema?
You see, what a cult
like
is...
Like difference ni gani kati ya religion na cult?
Yes. What a cult is, inakuanga, most of the time ni aka branching off.
Mm-hmm.
Is this main thing, yeah? there is this main thing that in a religion, to say, kama Christianity, for example, mm-hmm. tuweke Christianity hapa. Mm-hmm. But then, kuna kujana these branchings, mm-hmm. such that the whole matter of religion iko tu hapa. Mm-hmm. And then kuna mtu mwingine atawa branch, aseme sasa, kanisa yetu, mm-hmm. tutakuwa tunayenda Monday.
Mm-hmm.
Okay? Kuna mwingine ata branch, aseme kanisa yetu ni ya Sunday. Mm-hmm. Kuna mwingine ata branch, aseme kanisa yetu ni ya Saturday. Hawa watu wote wameketi wakaona this is what is right,
mm-hmm.
right?
Mm-hmm.
Same Bible but different
interpretation.
Interpretations.
Yeah.
I think hapo ndipo kanti mingi kutokea.
Yeah. Then because kila church ili branch from Catholic.
Yes.
So hizi zingine basi tunaweza sema basi zini cult.
Tunaweza argue, unaona, tunaweza argue in that manner tuseme. Wakati, for example, Martin Luther alitoka kwa Catholic,
mm-hmm.
akisema kuna vitu za Catholic haziendanishi
vizuri. Mm-hmm.
I believe your faction, it was labeled as a cult.
Mm-hmm.
Yeah.
Mm-hmm.
Until when you establish,
mm-hmm.
and some of them waseme, okay, now that tumetoka, mm-hmm. this is what we think is right.
Mm-hmm.
Now, that thinking, hata kama iko kwa Biblia, some other things were interpreted differently.
Mm-hmm.
Unanielewa? Like tuseme kanisa kama kanisa tuseme that's why tuko na denominations.
Una Seventh Day Adventist,
Pentecostal,
mm-hmm.
kuna wenye ni evangelical.
Mm-hmm.
Na each one of them,
mm-hmm.
wana emphasize on something.
Mm-hmm.
Tuseme kama Pentecostal anakuambia sasa lazima ukue spirit filled.
Mm-hmm.
Spirit filled in kidogo ni kusema tuseme mambo ya kuongea in tongues,
mm-hmm.
kuruka unanichekeanga
na kuongea kusema Pastor kuongea kile
mambo. So kuna hiyo sindio?
Mm-hmm.
And then kuna tuseme kanisa kama Methodist,
mm-hmm.
wenye wanakuanga na structures.
Mm-hmm.
Then kuna kanisa kama Anglican, tuseme kuna kanisa kama PCEA.
Mm-hmm.
Each one of them,
mm-hmm.
tunasoma the same Bible, but mm-hmm. our operations are different.
Mm-hmm.
Unanielewa?
Mm-hmm.
So ebu toka hapo kwa hiyo level hizi kanisa tumezoea na tunajua.
Mm-hmm.
Then ukikuja sasa kwa cult,
mm-hmm.
it's nika kitu, nika a faction,
mm-hmm.
imetoa its support, mm-hmm. its instruction from the Bible tuseme,
mm-hmm.
ama mambo za Mungu,
mm-hmm.
but inazi push.
Mm-hmm.
Now most of the time, the pusher is one person.
Mm-hmm.
And I think ndio kitu ime happen kwa hii mambo ya Mackenzie, such that one person ame succeed in pushing something that is in the Bible to an extreme point.
Mm-hmm.
And you get. So the reason I say most of us to go in cults,
mm-hmm.
is because saizi kanisa tuseme, most of them are Africa.
Mm-hmm.
They are easily controlled by men.
Mm.
And by men, I do not mean only men. I mean by individual people.
Mm. And binadamu too.
Mm.
Binadamu.
Mm.
Unaona?
Mm-hmm.
So the difference between kanisa tuseme ya kado na kanisa yetu,
mm.
tuseme, is that kado, we love so many people saying this is what should be done.
Mm.
So even at 20 people
are... But it's in the pope, so the, mm. the main guy.
Yeah, in the head. Yes. When kama pastor, when
you see any cult too.
But, mm. but you see, uzuri wa... Anasisemi ni uzuri.
Mm.
The pope at least,
mm-hmm.
is subject to him. He can't speak for Catholic himself without a consultation.
Mm.
So you come on and get... This is the stand of the Catholic Church. Ye mwenyewe, without sitting down.
Mm-hmm.
Yama cardinals.
Na cardinals, mm-hmm. tuseme, na bishops tuseme.
Na mbono naweza sema, si labda Mackenzie pia alikuwa na some sort of
waze.
Pastors wenye alikuwa na consult nao.
Ubaya sasa wa wow.
Because we una assume that Mackenzie tu alikuwa. Labda ye pia anaweza kuwa the lead, but alikuwa na, ata kama ni just for
sure.
Formality.
Kama deacons wale.
Alikuwa na watu kama madeacons, alikuwa watu kama pastor wengine, anajifanya ana consult, yet a consult. We unajuaje pop ana consult awase wengine.
Oh, before you answer,
mm-hmm.
wacha ni some definition ya cult,
yes.
from whatever.
Mm-hmm.
So a cult is an organized group whose purpose is a cult is, mm-hmm. an organized group whose purpose is to dominate cult members through psychological manipulation and pressure strategies. You know, one of the definitions.
Mm-hmm.
So but from there, mm-hmm. I get how all religion, yes. ni cults.
Mm-hmm.
It's just that to what extent are they perpetrating mambo ya cultism yao? Exactly. Because hata ukiangalia Catholic Church, mimi sikusema ndotete 100% because Pope atakuja aseme gay marriage si mzuri. Yeye amesema hivyo because yeye vile amesoma Bible, interpretation yake, and then also Catholic because wana trust opinion yake na view yake, wanasema nyata Pope alisema kitu kama hivi na hivi. Unaangalia church za Protestant, kuna the main pastor akisema kitu, hata wazee wa kanisa wana fall in line. So religion as eco structured ni cult, kwa sababu usipofanya hivi utaenda hell. Usipofanya hivi hautabarikiwa. Kuna manipulation already psychologically. Na kuna some pressure, sikuzi unaangalia mapasa unasema kama unataka baraka eka 5k hapa kwa ibahasha kama hizo. So I think kuna cults if you are a member of any religion, you're a member of a cult. It's just that kuna cult wanafuata material, wanafuata personality, tumesema kuna ile ni cult part, tunafuata God, na wanafuata wanatumia the right channels as prescribed in the Bible ama in whatever religious books wanatumia kupeleka kupasi message yao. So ningesema nyewe hata Catholic yenyewe pia ni is a cult of sorts.
And what people do not know, na watu wengi, wakati Christianity ilianza it was labeled as a cult. It was labeled as a complete cult because kuna watu walikuwa wanaamini that huyu Yesu venye anafuatwa na watu, what is happening?
Mtu wa Mungu ile.
History ya Mackenzie hiyo time it was even happening more. Right? People were willing to say huyu tutamkufia. You understand? So what we mean when we say that ni rahisi sana mtu kupush to the extreme is because religion is constructed that way. It's based upon faith.
Yes.
Faith is one. So you have to be convinced that huyu mtu tunakufia
anangana God.
Nitamuona. Because kama hawa walikuwa wanaambiwa fast wakufe waende waone Yesu. Si ati mtu ashaiona Yesu. Si wenye tunahubiri Yesu hatujai muona.
Naya fast hivyo.
Ni kumuamini, tunamuamini. Tunamuamini. So it's mental state, psychological manipulation venye mwasa anasema. So niki go back to my point ya kusema that the reason tunaona kuna cult ni ati nani, the question now you were asking, kama Mackenzie yako na watu wake hapa kumi wenye he consults. The problem me I want to call it inbreeding.
Okay.
Una get au unapata tumezaa, tuseme inbreeding ni wakati mnazaa from the same place, tuseme mko na genetic relations. So ni ati hawa watu yeye ndiye amewalea, tuseme
in terms of thoughts, inbreeding your thoughts, yeah,
thoughts, yeye ndiye amewalea. Hata maybe unaweza sikia yeye ndiye aliwatoa whatever place yenye aliwatoa, then akamwambia kujeni msaidie, and they were convinced to follow him. Wanaweza kuwa wamemfollow for some time, but they were convinced to follow him as au watu wengine wenye wana fast wanakufa. So sikia that they are wako any different na wenye hapa tunasema nyie munge fast mkufa.
So who is to blame kwa this situation? Because mi pia kama mwasi nimekwambia mi nime believe in movement, nime believe in working out, nime believe in like movement, ndo like every human being is supposed to
move around some sort of active
movement. By the way, wana feel mtu ana manage leg day consistently kwa ina cut.
Sawa, ni vizuri mjua leg day. So, like mimi, hiyo ndo, kenye na believe, ni fault yao kuja kuselia. Neza, because mimi neza kuwa, naenda extreme, nataka wewe ufanye venye nafanya. Like, nime believe strongly in this stuff that Buddha, usipofanya kitu Buddha weni pioneers ni. So, because wewe unataki kuwa pioneers, unasema, wacha tu
ni join
umse, niende nifanye hizo ma leg day. Unaenda unafanya leg day, unaanguka unavunja
spine.
Ni mimi nimekudanganya ama ni wewe, ni fault yako kuni believe hivyo? Cuz mimi na believe hiyo, si hiyo kitu nakwambia ufanye ni kitu nafanya, then nakuchukua na kupeleka kwa hii kitu mimi nimeamini kabisa. Nakwambia Buddha, join hii kitu bana. Usipo join hii kitu bana, wewe ndio wewe
si mtu bure,
wewe ni mtu bure. So ni unani blame ama
unataenda gym ya
kitu kama hiyo?
So one of the reasons cults na wakingi sana ni hiyo mambo ya guilt na lack of knowledge. So mimi sijui historia ya God, sijui historia ya heaven kama hizo, but umeenda shule ukasoma, tumejua alikuwa rural coastal towns, ndio
maybe si hata shule, maybe tu ni belief, like mimi niko nimeamini hii ndo
Sikata inasema, to the people wala nakuanga caught up, mm-hmm. wengi ni lack of knowledge. Mm-hmm. Na kubilivi kimisika, mtu nasema, enye kama kisha menda Nairobi, yeah. amenda maka campus, mm-hmm. haizi kuwa hajui kunishinda, and obviously najua kunishinda, I mean. Mm-hmm. Mini msiwa ocha nini, ya tumia example ya ocha. Mm-hmm. Ya kuna more knowledge kunishinda, so haizi kuwa nanilida stray. Kuna hiyo blind belief, of which pia ni part of religion, blind belief. Usipo belief puta mbengwa ni kadevil worshipa. Mm-hmm. So story kama hiyo mbo ya legend na vitu kama hizo, mm-hmm. kuna pressure obviously, kuna societal pressure. Kama sasa unaweza maybe unakunywanga you don't drink responsibly, mm-hmm. unakunywanga maybe kreti mzima ndio ulewe, mm-hmm. kuja uniambie ife kulewesha, mm-hmm. kama jamaliza kreti kunywa kama, kama mimi but mimi body yangu si kama yako, mm-hmm. so but niko na pressure, mm-hmm. naambia si mwanaume, mm-hmm. I'll get into it just to prove myself, mm-hmm. that niko at par with you ama niko my tolerance kwa same na wewe, and mm-hmm. in that process nitakuja kuumia, mm-hmm. maybe hauku intend niumie, mm-hmm. but vile uli sell, mm-hmm. ulinifanya nikaingia kwa hiyo kitu, yeah. hiyo ndio cult as like that,
so
the chenseme masculinity cult,
so swali yangu ni, mm-hmm. kwa hiyo situation wenye umesema, yeah. Like makosa ni yangu ama makosa ni yako?
Makosa ni yetu sisi wote, but pia ni wewe, ina ile ile tunaangalia. Kitu ya kwanza ni, mimi kama mtu mzima, mm-hmm. nafaa kuona na acha nitumie lugha ya church, spirit of discerning.
Discernment.
Unaweza kudiscern vitu si pia kile, mm-hmm. tunaambiwa na una consumer 100%. Mm-hmm. To the people ana follow u pastor. Mm-hmm. I don't want to blame the victim for their victimization, but nyinyi mmefast hiyo time yote, mm-hmm. nuende mwone God. Yeye hafast. Kwani hata ikwenda kuona God, that's what I want to know, cause mm-hmm. when these people wana kabla kukula mako na daddy, mm-hmm. yeye kumesurvive tu, cause I think 57 people ma,
yeah, ameka hapo akiwapitisha
akiwa guide tu yani. Kuna ile point ya kusema pia I hapa kuna kitu 1 plus 1 is not 2 kwa hii situation, mm-hmm. kuna kitu kuuliza, so but when you're misleading people, mm-hmm. kuna blame unafika kupata hapo hivyo, cause this is a duty you're supposed to have to kwa sababu kama msana kuangalia na kuentrust, mm-hmm. wewe as a parent you're not supposed to mislead your children, mm-hmm. cause out they don't know any better, na kuangalia kama baba yetu hawezi to mislead, hawezi kupoteza, so ukipoteza, mm-hmm. yes ni mafala, mm-hmm. but wewe ndio ulikuwa kwa guide, so yes. blame ina fall kwako, was ulichukua jamaa kwa vulnerable, mm-hmm. uka exploit their vulnerability, mm-hmm. for your own gain. So, na blame 100% wewe kwanza in this situation.
Una feel aje?
Number 2, I agree with you to a point.
Okay.
But what I think ni sisi tunakuanga very gullible.
Sisi ukisema sisi oh, okay. Jozi labda ni wewe peke yako ba.
Amesoma critical thinking siku mbili ni hivyo. Most of us tunakuanga very gullible. We every time tunatafuta kitu ya kubelieve.
That's true.
Every day tunatafuta kitu ya kubelieve. Na most of the time ubaya wa faith ni faith itakangi maswali, mm-hmm. unajua you faith si fact, mm-hmm. faith inataka you don't know why,
inanga logic,
mm-hmm. you don't know why, you don't know who
you follow,
you don't even know when
unafuata, mm-hmm. unanielewa, na people can capitalize
on that.
Mm-hmm. Na ubaya ni ati even you mwenye unasema I'll sit down nijisome vitu zangu, mm-hmm. unaonekananga ni kama ujakuwa advanced in faith, unaelewa, mm-hmm. because well, most of the time utakuwa una take a step back, mm-hmm. wait, hii kitu ni ukweli, mm-hmm. so hiyo delay ya kujiangalia vitu it makes you look like you are not falling in line,
unapinga.
Wewe si Mkristo wa ukweli tuseme, mm-hmm. a Christian, kama kanisa yenu ni ya kurukaruka, kama urukaruki wengine wanaonanga ni kama
kuna mashetani
unawachezea,
kama muombi ile ya tanks, mm-hmm. kama uombi in tanks wengine wanakuonanga wanashangaa
kama uanguki
kwa hata ino fake,
kama
yani
kama uanguki kwa maombi,
unaona. Even some of us tuli fake, mm-hmm. kabla usikie okay ni ya ukweli, mm-hmm. tuli fake, you know, una feel uko left,
kuna zingine za ukweli.
Tunaamini. No, unaza ukweli.
Usha experience.
Gift. Is that a gift or a fruit?
It's a gift. Hiyo ni gift.
So wapi una feel, umse anajita the leader, ndo anafaa kuwa blamed, si wase walienda kumfollow blindly. Adults wenye walienda wakamfollow blindly, wenye walikuwa na family zao, wakaleta watu wazao, mm-hmm. wakuje kumfollow blindly. Or bear any blame?
Nasema na angry na Moas, mm-hmm. to a point. Mm-hmm. kuna point nataka ni the reason nasema hivyo nataka niongeze another thing mm-hmm. that now apportions some blame mm-hmm. to some other
to the congregants mm-hmm.
yeah
mm-hmm. okay
na nimesema hivyo juu ya what is called to say mass hysteria for example
yeah.
Ama hizi vitu za mob
mm-hmm.
na people are in a crowd
mm-hmm.
wameona mtu anakimbia and they also run
mm-hmm.
na wajui hata chenye kinakimbia chenye kinafanya watu wakimbia
mm-hmm.
I think that is also a problem inye tuna face a lot
mm-hmm.
so nikisaidia mwasi kusupport nikisupport point ya mwasi ya huyu pasi angekuwa more responsible
mm-hmm.
in kuambia okay this is where we go but to tuachie wapi
mm-hmm.
yeah. there should also have been an individuality unanigeti
mm-hmm.
and it's very hard especially when in a crowd
mm-hmm.
and this is what I'm advocating for that kungekuwa na a sense of hata kama upasi anasema hivi
mm-hmm.
what is my own reading of the Bible
yeah
unanigeti
mm-hmm.
what is my own understanding the of Bible. Easy vitu
yeah
because mm-hmm. you see na tunaweza kumaliana tulifundishwa siari
mm-hmm.
right at least uko ushabu hata kama ni watu watu wachache
mm.
they have a small form of knowledge
mm.
so like this lady was a air hostess
mm-hmm.
I think she owes it to us
mm.
na anajua hiyo ni ku demand a lot
mm.
because any person can easily be deceived
mm.
she owes it to us kujisomea mwenye
mm-hmm.
mwenyewe
but true
unajua kisa kitu mtu anasema
story ya church religion inakuanga ni unaweza kuwa Yesu umejisomea but cause si wasi wote wasi kama wasi wanambiwango Buddha toa pesa ndo
barikiwe
nini unajua vizuri labda unajua
mm.
but si ati ni wasi wajinga wajasoma Bible but ni interpretation venye umsi amewaletea amewambiwe Buddha spotoa
mm.
so kuna some fear, element of fear umsi anatumia kudanganya wasi
yes.
so si ati ni wote ama ni portion ya wasi portion wase wengi ndo wajasoma unaweza get wase wote wamesoma
wanajua.
But bado wako kwa in some sort of cult wanafanya vitu zingine weird
which is why I'm saying hata tukia portion the bigger blame kwa huyu msee huyu si ile kwa responsible
mm-hmm.
because you see kama umepewa kazi ya kulead watu
mm-hmm.
we require
umepewa kazi na nani unajua
acha tu assume in this case ni Mungu amekuita right
mm-hmm.
for this conversation tu assume mm-hmm. Mungu amekuita amekwambia niongoze
mwagilio mafuta
umeitwa
exactly
mm-hmm.
unanigeti
mm-hmm.
the same way politicians tukiwapea kazi through voting
mm-hmm.
we require them to be accountable and responsible
mm-hmm.
I think in a fight with the same way hata mm. kwa kanisa maybe not the government to regulate kanisa
mm-hmm.
maybe the church within itself
mm-hmm.
it come up with a body
mm-hmm.
right that can say okay we believe in this
kuna hiyo national mm-hmm. churches or something of Kenya
mm-hmm. I don't think that is their mandate
mm-hmm. but you see the reason as to where I'm saying
mm-hmm.
all the blame to nakuwa pastor is because this radicalization yanzangi immediately unyengi church mnambo tusikule
mm.
so right now ile church unendanga and I just use as an example
yeah.
everything you do kwako is normal
mm.
it's so what they start doing is slowly wanaanza kuintroduce vitu ndogo ndogo tu
mm-hmm.
so mnaambiwa instead of just coming to church on Sundays only mm-hmm. tujenge Saturday mm-hmm. na Sunday yeah. and that seems normal to you
yeah.
and then the next day you add something else and something else before you know because ulikuwa una follow your church and the ideals mm-hmm. of that mm-hmm. church you're doing something that is so extreme
mm-hmm.
but it doesn't seem extreme to you it's just
called normal
eh nile analogy ya maji moto na frog ukikata tu frog ndani itaruka so sisi exactly so sisi tukiapa hivi tunasema mlemo msikule aje so sisi ni frog imekuwa maji moto kiboil but wale wengine walikuwa maji ikaanza tu joto pole pole so to them everything it can be so gradual that talking about fast economic difference kuna vile ambiwa let's start by 3 days
yeah.
start by 1 week to kama hiyo so mistake could blame the victim for their victimization walikuwa victimized because of their fear
mm.
lack of knowledge na vile kisha amesema interpretation
mm.
in this country wasa wamesoma
mm.
but so wengi hata ikam kwa sheria I think kusuma mba sheria ni ule jaji alisemaje ama lawyer alisemaje that's enough for us because tumwapatia hiyo belief ya kusema they know more than us ama amefanya mambo ya law so kuna hiyo knowledge ya kuinterpret vitu. So pastor anatumia hiyo knowledge kuharas watu, like in the Bible, giving is in the Bible. So mimi nikisoma kwa Biblia na nanyo you should give nini nini na naachi hapo. Huu pastor anachukua from giving, anasema lazima utume 310 kila time. Lazima utume 5k for nyota yako. Lazima utume 10k for completion. Kitu kama hizo, of which yes they in the Bible, but because sina hiyo knowledge ya kuinterpret, sijaweza kuinterpret hiyo kitu vizuri in that way, ana exploit hiyo weakness ndani yangu, number one kuji enrich, number two kuni harm mimi. Another thing about a religion of which pia nakongana issue nayo, and I think Rwanda alikomesema wanataka for every pastor kwe ame graduate when that shilo ka graduate. Pastors in this country ukisikia their origin stories ni very dodgy. You know, sikia jamaa alikuwa anauza maji mahali, alikuwa ni conductor mahali,
keyboard player,
alikuwa ani hajaenda shule. Hata I think kuna pastor mwingine atakuwa pastor Ezekiel pia ako kotini saa hii,
alikuwa trainer wa leg day,
alikuwa msee wa Pius Moyo, alikuwa sijui ni understudy vitu kama hiyo, hajaenda shule kusoma hizi vitu. And you see, because had mistake were accused of being a devil worshipper ama kuwa is accused of other things, I can appreciate na kumsikiza sasa kumquestion, because ukikoshon watu wa man of God utakuwa struck down. I think Clement anasema na vile Ronda alisema, there has to be kama daktari sahi. Mwezi matikati, mimi nilikuwa tu kuweka kwa nyumba, nika watch movie za medicine, nimeiva. There has to be training, ndio ukuwe daktari. Pia mambo ya church na vitu kama hizo, kuna school of theology, pitia hiyo, tunaweza fuatilia mahali tukiona.
So venye unasema ni, like tunafaa kukuwa na some changes kwa religion inakuwa practice.
Yes.
So when Kileme anasema si gava inafaa ku regulate church ama religion.
Wenyewe kwa wenyewe.
Wewe una feel nini, like gava inafaa ku come up na hizi rules that lazima ukuwe ndo ukuwe clergy, man of God, ukuwe na church. Lazima umepitia process fulani, ama una feel ni out wetu ndo take it upon yourself kuenda kujisomesha.
See, gava, because church kona a lot of power. Church na state power ina hanga almost interlinked to an extent. So hizi kuwa wewe ni pastor uko in charge of wasi kama 5000 kwa church yako, unawaambia wafanye kitu kama hizo, wanatoa do this a lot of tasmani nini, kuna a lot of interest ya state, kuna a lot of interest kwa sababu kuna population mingi sana ina kwa church, a lot of resources natoka hapo. Hivyo kwanza hata walipangi tax kwa kanisa. So na believe inafai kuwa regulated to a point where kuna some standards ziko set, iko treated kama professional body. Engineers huku Kenya, gava imesema doku engineer kuna hizi vitu zinafaa kufanya. Then kuna body imecreatiwa kumakishua umefanya hiyo kitu. So pia church the same thing, ndio kwa pastor uende shule for 3 years ama whatever number of years, na ndio hizi practices unafaa kufanya. Failure to which unanyanganywa license yako ku practice kama pasi, iko kama law ama medicine.
Una feel hiyo itakab wase wenye wako au wase doji wenye wako na interest zao kivyao, itafanya wasitoke.
Would you want to take this one?
Kwenye na differ na mwas kwenye hiyo story, gava inafaa tu provide patronage in terms of we will oversee ama tuta facilitate the process yenu ya kukama up with your own regulations, because gava has a responsibility towards his citizens. Kama msi yako na crowd ya 45,000 na watu wanakufa hapo, hata one person, inafai these issues, inafai these comments, inafai these a lot of why is this
a lot of hell. Pardon the nini,
yes, because hawa ni watu wa Kenya. They are not wakati Mungu amekuita tuseme, as you guys were saying, uko na mafuta. Haimanishi sasa wao watu umechukua ni wako. No, they are still citizens of this
mali ya serikali.
Ni mali ya serikali. So the government inafai peane patronage kwa a body of churches, because religion is important. Na tukiseparate religion na watu, itakuwa ngumu hata kuwa government.
Na itakuwaje? Cause venye Mwasa amesema hizi stuff azianzi tu from umse ya mki tu kesho ambiwa say Buddha fastini for una get. Wanaanza kufast from mnaambiwa 2 days, then mnapandishwa 3 days. So kitu ni normal, cause hata cha chenye niko shua kuna vitu mnafanya ni fishy sana, ni kitu
kwa
mnafanya cause mnarukaje hivyo, mko na akili poa, una get. Upi kuja cha chenye tu kama kapo likubutseme tunafanya
kiss paki sana
kwa jina la mamba
simamanga mkiketi
garo mtakatifu
mko slow sana.
Utakuwa like boss,
utakuwa hivyo. So church kianza kuregulate na mtu aseme abuda hii ni practice yetu, even though sisi tunafanyanga msinterfere nayo. Yeah. Like what a regulator, because hiyo ukisema church wajiregulate inamaanisha wata create some uniformity kwa church, of which sidhani kama watakubali. Utakuja kuforce watu wa Catholic kurukaruka, then tuseme buga
hiyo ni shetani.
Limit ya kuruka ni 3 meters ama
after
hiyo ni cult.
What will
utaduaje hivyo?
What will happen, Kish? Kuna, you see, I think what the government always has to do is to protect life. You are a lawyer. The first thing in the constitution is right to life.
Mm-hmm.
So if there is any infringement on someone's life, I think hapo gava, hata without sisi kusema a lot of things at the kanisa ni ya Mungu, Mungu atakuja tutarambwa, you know? Gava inafaa tu ingilie kati and protect that person's life without questions asked. So to your question, what can happen, because hatuna only Christianity in Kenya. We have Muslims, we have Hindus, we probably have other people,
pagans, see la GHC la
kona
anti pagan pagan ile kama kuna nini but
and you see, even you can help us because umeishi na Muslims for some time, right?
Yeah.
And every time kuna kuanga na issues of extreme Muslims, but they do not speak for Islam.
No.
They do not.
Kuna different kwa Islam, kuna kadhaa, kuna Shia, kuna Samawa, kuna several people, kama tu nini.
So me na feel if Muslims, Christians, now wengine they got together, they formed a body. Because see, ati sasa the Christians watambia Muslims what to do. Because they are reasonable Muslims.
True.
That can say, okay, we as Muslims, we believe to this extent it's good. And it can cover almost 90% of the things that will be done by evangelicals, because wakati tunaita hiyo body, atuiti the Catholics kuambia evangelicals what to do. Tutaita a few evangelicals waseme, okay, up to this point, tunakuanga poa, kuruka ni sawa. Kuongea in tongues ni sawa. But to this extent, but na feel kutakuwa na infringement. Unanielewa? That hii body kama ina consist of ina represent every church. Okay, kama hii ya mtu huyu Jesus wa Tongaren, right? Every mtu mwenye ako na revelation ya Mungu, tunajua si Yesu.
Ukisema everybody, siye pia ni a part of them. Na kuna wafasi wake.
Yesu
is one person.
Yesu
mwenye tunamini, Catholics, blah, 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 blah. All these churches, because the only reason Christianity na exist in juu ya Yesu.
Okay.
Sindio?
Okay.
See God.
You can't see God, makubitie kwa Jesus.
Kwa Jesus.
Yeah.
Yes, ni juu ya Yesu.
Okay.
So, uyo si Yesu. Unless utuambia, si wote tuko in error.
Okay.
Yeah, okay.
Unanigeti.
So unageti venye unasema.
Yes. Like, na elewa chenye nasema.
Churches, unageti mi pia kenye unasema. Nasema, churches ni very different. Because venye wewe nimekwambia, wewe unaruka-ruka. Sisi tunapiga in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes. Na tukona system yetu ya kudu unageti. So, itafika point gani wewe kuja useme, buda, hii enyu na hii ni extreme. Because sisi ya tufanyangi, hii yenyu na ini extreme. Sisi pia tutakuja tuseme kwa yenyu. Tutaona kitu fulani tuseme, zi, ikuruka-ruka kwenyu. Hii na 2 meters ni poa, but 3 zavujika. Utakuja utambi, zi. Mbona 3 ni mbaya na nyinyi mnapigi the name of the Father. Mnakaa church for, mnasimama mna mara 10. Upi utakuja tuseme, zi, simameni mara 3.
So what I was saying.
Utaregulate aje, because we are so different.
What I was saying ni tumesema ni body na leta the religions of Kenya, for example. So wakati Muslims wanaketi,
I think soup came from Islam. I think this body exists already.
I think ni mandate yao,
but there is a pro mandate ya kuchunguza watu wengine.
Mandate kwa gava, it's the government. For me, what I'm saying is Waislamu wako na yao and they speak on their issues. Wa Kristo pia tuko na yetu, they speak on those issues wa Kikristo. So ni gava ikuje seme, by the way, e country, we're not a religious country. We don't have a national religion. Uko free ku worship, unataka na kila kitu, but for the protection of human life, the dignity of human life, isn't it,
kama si human life, kama ni extortion, because kuna wase kuna chances mingi kama hii, because hii ya Mackenzie I think ni extreme too. Kuna chances kama mse unasema ni si Yesu, because ana mislead wase,
ana mislead wase.
Kuna mse hakuna life itakuwa lost. Hiyo sa gava ifai kuingilia, gavi na kuacha mse.
Ikuruwa ni example, because kuna mngira, kuna pasta mingine na unangaisi ma short clips kwa social media, anasema nataka tu 1500 mnieke gari yangu mafuta kama hizo.
Wengine wanasema Buda pasta nataka tu jet moja.
Niongeze hii jet ni mzee sana.
Nitaka tu mpya. Sasa Gavi utasema hiyo nayo ni poa, but mtu tu asijue.
So hapo unasema vile tuko na Ministry of Labor kuangalia into labor nini vitu kama hizo. Unafikota na Ministry of National Heritage vitu kama hizo. Uongeze religion hapo hivyo na vitu kama kama worship, because honestly wasi wengi wasimanga in Africa, the poorer you are, the more religious you become. Now the issue with that ni mimi stay ku question pasi yamesoma kitu kama hizo, so who is going to protect me when I could exploit it by someone who has more knowledge than me on a particular subject or my issue. Kuna fiki kuna consultant consulting pastor kitu kama hizo. Clip kama hizo zikitokea, kuna fiki kuna kwanza kwa sheria fai ku introduce wanze. Kama ni sadaka, unatoa sadaka ni vile unataka.
Tuweke minimum.
Sisi, kama sasa kwa Bible imesema 10% ni 10%. Hiyo tunaona najua. Sadaka pia weka vile unataka. But iko mbekombe ya jamaa, ndio upate nyota yako, nipatie 7000. Ndio upate completion, nipatie 10000.
Mtaa sasa watu hiyo kitu from their ass or somewhere.
Unasema kitu consulting from the Bible. Consulting
so, pastor. Consulting pastor kama yeye ni Mkatholiki, yeye ni MSDA. Uende umwambie Buddha sisi, because yeye ni consulting pastor, atakwambia zizi sisi tunaomba Saturday.
I think kuna point I'll get kish. Point yenye najaribu ku make ni na where I differ with you ni unaona venye kama katiba kutengenezwa,
yes.
Gava haikutengeneza katiba. Ili ya a committee of experts who are lawyers, who are experts on that subject, wakatengeneza katiba. So waka draw from other sources, blah 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 blah, and it became a constitution. So if we are to regulate the church, the government must not make it a mainstream function yenye gava inafanya. Inafai ichukue experts. And you see, in church, to be honest, there are voices of reason. Atuwezi dismiss the whole church because of Kalti ya Mackenzie. Ama Jesus wa Tongaren. Kama we ni mkatho, there are things in Catholic you do and unasema hizi ni okay. There are things taught zenye, unasema enyewe, these ones are good.
Ni kusha unabokia singi.
The reasons that you call upon
kuna zenye ni questionable. We all agree that kanisa zote ziko na vitu za kuna vitu ya CD wanafanya tunashangaa. Sure. Kuna vitu kadhaa wanafanya tunashangaa. Kile ni mbaya na nini? Na sisi as you Catholics mkituona tukiruka kama like
nini mbaya watu
eh.
So mimi nakuelewa mkilemi. Then shida ni easy stuff venye mwasa alikwambia, easy stuff hazianzi cause unajua tunatumia extreme, tunatumia huyu ya Mackenzie. Easy stuff zinaanza na zile vitu like rational, kila mtu ana agree. Zinaanza na zile vitu kama story ya 310. Ni kitu kila mtu ana agree unafaa kutoa
life.
But umse ana coin anasema ni 310
na ako stretch
ako si hata stretch anaitoa mahali kwa Biblia. Wewe ni nani ukuje? Yes, wewe ni reasonable, but utakuja kumquestion aje yet ana kuambia Buddha, ukiangalia Luke ama sijui Zekaya 3:10 inakwambia
panda mbegu
na get nikiti maandiko kwa Biblia. Utakuja kama voice of reason venye unajiita. Na huyu msi ameanza na Buddha toa
3:10.
Na vuvichi imekubali si mbaya, unasema tu hii ni 3:10 tu, hii bado ni reasonable. But anaitumia hii sasa ku get rich.
So umeuliza voice of reason zinatoka wapi?
Nauliza like hizi voice of reason uta regulate ije, cause hizi stuff I mse hakuji tu hizo hata una voice of reason ndo labda ana do vitu kama hizi. Au ndo voice of reason ni sana sema Buddha tutoeni tu sadaka yenye unataka nini, then wasa wanaanza kutoa sadaka ina develop to something. Ayanzi do that toa 1 million. Inaanza na kidogo. Swali yangu ni una regulate aje kitu itaanza kama voice of reason? Voice of reason labda enda na practice vitu kama hizi.
How that can be done? And you will correct me if I'm wrong. Number 1, tuseme kama because hapa tuko na factions kwa Christianity there are very many factions. Let me take the examples zenye nimekuwa in. I've been in an evangelical church, nimekuwa in a Pentecostal church.
So is uko gani?
They are more or less the same.
Hybrid sasa.
Yeah. No ruka kuru. So a Pentecostal church is this church that ascribes ama subscribes to ile outpouring of the Holy Spirit ile the day of Pentecost. You know that? You remember this song we used to sing, fire, fire, fire.
Historia, we
you guys are out.
Nafaa kutoa
history. You guys
are out. We used to sing.
Labda msali grow up.
Yeah.
When we grow up, so nisho kutapika society.
You guys are out. You guys are out.
That's how tunajua. Fire, fire, fire.
Fire, fire, ya Davido mimi. Honestly, when I smoke fire, fire, indo kika kwa kili, but I apologize.
Fire, fire, fire. Fire, fall on me.
Yes.
Honestly, you see, Jui. No, not even lying.
That song. So that song, I think Dina is in campus imamba in the Pentecostal that Mungu will release Holy Spirit na hiyo hizo gifts na hizo fruits ulikuwa unaniuliza hali ya zilitoka. So that's a Pentecostal church. Now an evangelical church is the church now that sort of takes that gospel out there.
Okay.
So inachukua hizi vitu hii package yote ya gifts na fruits so inaenda kuzi preach. Kuna
undo kuwa explain, I think explain kama unexplainia mseo wa standard 3 Pentecostal yenye naruka ruka nyingine ndio
ile wametulia
sijasema Azizi sema cause saizi kuna wananga zile chats wasi wana dance kama dombolo ya Yesu una get so to explain hivyo dombolo ya Yesu ni gani
hiyo ni both Pentecostal nimeeleza I understand what you're saying nimeeleza the from the definition.
Let me ask you this before continue. Kati ya Pentecostal na evangelical wagani wana pushing prosperity gospel?
That's a nice question.
I think ni evangelical.
Ni all of them. All of them in this manner. If a church, because most Pentecostal churches na evangelical churches, ni mtu wana anafunguanga tuseme.
Okay.
Mungu amekuita, amekumagia.
Ana branch from... Ananza kama keyboardist.
Guitar.
Anapanda kama children's pastor, youth pastor.
Anahepa.
Anawana, anachukua ka...
Demokwaya.
Kwa demokwaya hapo. Anapewa branch yake.
Anaenda kwa branch yake.
Na wa youth wote.
When you go, the most of the time, inakuanga number one, chenye wewe you know from the Bible. And you know your knowledge, most of the time, ikuangi ata complete from one person. You cannot necessarily useme, unajua whatever uko na the whole package yenye unaweza preachia watu wako useme huyu ndiye Mungu in complete form. Unani get? So chenye nimetoka nacho ndicho nitahubiri, and which is why unaona kama hizi mambo za cult mtu anashindilia kitu moja au ski ni vitu mbili. It was one thing dia alipiga akapiga and hapo watu walikufa. So hizi kanisa za watu personal they are both evangelical, they are both Pentecostal. Ni kanisa zinapenda kutoka nje kuhubiri na pia zina subscribe to the Holy Spirit. So in a nutshell, kusema Pentecostal ni kusema other than God the Father, God the Son, then called the Holy Spirit.
Okay.
But sasa evangelical ni ku evangelize ni kutoka sasa kuhubiri. I think
put after souls to
yeah. Unaona watu wa Jehovah Witness. That's an evangelical.
So to crusade sawa ni
watu wa crusade. Sasa hiyo ndio ku evangelize.
Okay. Could disseminate your message.
Could disseminate the message. So a Pentecostal church inaweza kuwa also evangelical by the virtue of the fact that ina subscribe to mambo ya Holy Spirit na bando inatoka kutafuta souls.
So Catholic ni Pentecostal because wananga wa crusade.
Catholic.
Hapana.
In terms of your definition, can classify. It's more
Catholic, tuna classify Catholic,
Pentecostal,
evangelical.
But then kuna similarity between Catholic na Pentecostal in that wananga wa crusade, wananga wa kwenda hizo mambo ya queen souls kwa hivyo nje. See, they just keep it Catholic wangatu ni?
Catholic sa watokangi.
Yeah, watokangi.
It can be said. Watokangi sana. Na hiyo ndi ilikuwa, I think that was the branching part. Hapo ndipo ziliachania. There are some who believed. Katho imenjieka in
wamejexclude sana,
wako closed form such that kuna mambo wanakaa kama wanaepa kama hiyo mambo ya Holy Spirit na kutafuta souls so ikaka hapa kuna kashinda ni kama wafanyi kitu complete.
Okay. Nimelani vitu mbili tatu kuhusu religion leo.
So point yangu yenye nataka kusema ni evangelicals can regulate evangelicals. Pentecostals can in likewise regulate Pentecostals. Catholics can regulate Catholics. I didn't mean kadha watakuja waseme okay nyie SDA chenye mnafanya ni mbaya. So watutaki. Nasema a body such that
itakuwa mingi jo
evangelical is different.
No problem because you see we are trying to solve
Pentecostals na evangelical ni different. Unajua Catholic wako ni Catholic. SDA ni SDA una get. Ah si Pentecostal
kuna kawa 1000
kuna 1 million una get. Sasa wewe utakujaje ku regulate na mimi na believe like na believe is 310 ndo inapeleka watu kwa Mungu like naweza bet on my life that it 310 kama ulipi
wewe
una dead una get. Wepo mwingine na ana believe usipope pastor jero wengine
nyi nikakongregate unaenda hell juu
nikakongregation bana that lazima kule boa
lazima
hapa at this point I will have to agree with you that training is necessary because you see atutaki pia tuseme tuchague a team of people wenye quote at quote ni kama our politicians wenye they can sit and say even ndivyo tunataka na wana have the knowledge or the expertise and I get your point because kama kila mtu alitoka akaenda akafungua yake kuwaleta pamoja wa regulate tunasema 310 ndio tunataka you know
jimi nilitoka church yako juu yako na 310 ama ulikata 310 so naenda na form yangu nasema kwa biblia 310 ni very essential na because wewe hauna kwa church yako wewe ni mtu wa shaitani acha nifunike fote nyingine
wasemi mimi ndio wewe ni mtu wanasema tu
uko na issues
kitu na lack kitu the main
I believe kuna faiko na bare minimums kwa kila kitu kama sasa nasema ndio kuwe doki lazima uko na maybe bare minimum see maybe so that when religion tuseme kuna bare minimums kwa kila church ama kwa kila religion tu this and this should be met. Any deviation from this utakwenda too far to the left of which atukubaliani nayo
but una feel hiyo ndio inde itasaidia cause kina prophet war pia
hasa peni
I think wame meet some venye yenu nasema some qualification au the wanajitanga mom na dad don't know nani
the Qnuts
niko sure wame meet some
they have
some una get wako na some teaching wako na nini but ukiangalia like unaweza angalia useme buda
walisema wachangio kwa gari mpya hicho
kuna wasi wakubaliani na wao una get chachinyo unaweza kuwa nyia mchangi pasta nyi mkopoa ni pagans ama nyinyi ni pagans
but you see the problem ni nyinyi pagans
aina ji hit si bana zote pagans but inside the layer
mnakuja from a point of an outsider which means all the time mkiangalia mnaona most of the time you are blinded to the good things zenye maybe kanisa ime achieve over time ama inafanya maybe helping people and all those things granted kuna shida ziko kwa kanisa mingi sana which is why I started with saying kanisa venye ziko saa hii especially these are watu personal most of them are cults ni two different levels of starvation kuna mwenye anaambua fast chakula kuna mwenye anaambua atoe ng'ombe yake yote kuna mwenye maybe his salary ya the whole month anapeleka kanisani
na idol worship you know this thing of we go to church na kisha ni mtoto wa pastor then kisha ame high school ame perform vizuri now in this context baba kish ndio pastor anasema kijana wenyu hapa ameitwa shule Germany tuchangie tumpeleke Germany ni with dignity and all that ndio tunamchangia but then mimi babangu Jusi Mdosi akipeleka the same case kwa church kijana wangu amefukuzwa shule 10,000 unaomba sisi wote tuweke familia ya kina Mwangi kwa maombi ndio Mungu awasaidie waweze ku come out of this situation. Okay, church imekuja in abuse was say that kuna the royal family wale the same poor people are supposed to help the main family then everyone else maombi ya God tawasaidie watu wako mashida vitu kama hizi pia nafai kuangalia. Okay, si gava hapa si story ya gava but there should be kama kampuni sahi Mark Zuckerberg ndio CEO, but kuna board of which I could be holden to hata make unilateral decisions. So hata kwa kanisa inafai kuwa kuna an external body ina control to flani, cause tukiacha all the power internally, upende usipende, deconsult a correct pastor, jie ndio all knowing tu kama si all knowing, but yeye ndio bazuku hiyo church. Kama policy ya church ni kusaidia, ni kuchangia wasee, iko tunachangia ule msee wa maskini, ule msee wa mdosi, tunachangia sisi wote. Kama policy ya church ni kuomba na ku have faith in God, iko whether ni mshoa pastor ama ule msee maskini kabisa, tuombe. Iwezi kuwa ati madhangu shago akitaka mabati tunaomba tumuombe, but past 6 mataka gari mpya tunaenda kwa mfuko. Hiyo kwangu msikubaliani nayo, iko ni consistent yani tu. But mimi that used to church
na kilemi kilemi una feel, acha nikuulize kwanza. Una bibia
pastor bam,
the bibia deputy president into Dorcas,
pastor Dorcas.
Oh. Alikuwa amesema wasee wasi criticize the church ama wasi criticize religion wakijua ya umse mmoja. Una get, una feel now that tuna have these conversations because ya hii stuff ime happen, una feel that tuna criticize the church ku have these conversation, ku question wasee wengine wenye labda believes zetu tunaona wanafanya vitu mbaya, ama una feel tuko tu sawa?
Unaona, if the church wants to be a mirror, ama what's the word I'm looking for? Kama kanisa inataka kukua ndio inakuwa the authority on vitu kama morality, ama good behavior, ama kufanya vitu mzuri, then it must present itself as open criticism. Lazima ikubali kuambiwa hii ni mako.
Hapa mienda mwamo.
Mi sina shinda. If the church is doing something wrong. Na unajui yo ni case moja isolated. Atujui kama kuna zingine.
Ziko mingi Kenya.
I think ziko mingi ni tu zijakuwa extreme kama.
Right now kiangalia history hii country na religion. Kuna a lot of instances zimejitokeza that inafanya una question religion all through from schools like in Pius Moiro, like in America kuna jamaa anaitwa Johnstown, kuna jamaa ilikata alifanya ngajua si almost 100 ama kitu kama hiyo wajue. So ni mingi sana, yani kila instance Kanyare ipi ni example nyingine. Mama yake
ule wa potassium pamanga ni
mama, imagine ni mama yake alifanya ngizo ma vitu, yeye pia amefanya hizo vitu. So hata imekuwa ni succession kwa familia mtu wangu tu. So iko all over.
Point yangu ni kanisa, it should be open kuambiwa kuna makosa, even from the pagans. If no, it's okay. Sisi kama ni watu wa Mungu, atusemi we are perfect.
Yes.
We are far from that. But apia atufai kuficha dhambi. So if we are Christians, Mungu anasema confess your sin. So kama tunafanya hizi mambo na zimeonekana, tusikuwe defensive.
Yeah.
Right? Tukue willing kusema, okay, hapa ni makosa. Ingine ni
makosa.
These extremes is then, venye umesema, hiyo ya uyo Jones.
Johnstown.
Ni kitu ya kitambo kido.
Yes. Kido, I think 70s, kitu kama yuma 80s, yeah.
But siiko leo. As the church stopped kukua kanisa, not really.
Yeah.
So hizi vitu zitaendelea. Even if hii may happen sahi. Gava itafunga tu macho wiki mbili, utaona hindi.
Ngini mejitokeza.
And then, so nyingi pagans mtaendelea kusema. Mtaendelea kusema. Me, that's why siendangi kanisa, that's why siendangi kanisa.
But
your vision only naona mambo yenye ni mabaya. You are allowed to do that. This is my honest opinion.
But una feel ni tricky because ukisema to criticize, ni vizuri, church inafai kuwa open to criticism kwa wase wote.
Yeah.
Because mimi naweza kuja ni criticize yenu, wewe criticize yangu, mimi nienda ni criticize za mwingine, just cause mimi sioni kama 310 ni poa. Nyinyi mna believe 310, nyinyi mna believe kuruka ruka, sisi tuna believe in the name of the Father. Utani criticize, but itanisaidia because mimi najua Buddha, wewe tu ni wewe ni hater, una hate on my church. Maybe and then narudi kwenye nasema eh, Buddha nyinyi mna ruka ruka sana, utasema ah, Buddha mimi ni hater. Weka tu hivyo story yako ya 310, utakuja uniambie ya we ni hater, nyinyi mnasoma
makotia, nyinyi
mjasoma Biblia, like itasaidia nini kama tuna criticize then, because sisi tumetuko kwa hizo groups zetu na tribes zetu, tuko that achana wase wengine sisi yeah hii ndo hii yetu ndo the right one nyinyi pia na yenu hata criticism ikuje aje bado mta believe tu sisi wacha turukeruke nyinyi mta believe na yetu return yenu sisi tuta believe Catholic ndo the best church itasaidia aje
mimi naona hiki kitu nitaanza tu na the cliches that church what church and religion does is they hold a mirror to society so tunaona the evils zile tuna perpetrate then tuna change if you're bold enough to hold a mirror to us it should be open enough to let us hold a mirror to you pia wewe so ukikutanishama evils zetu na sisi tuna evils zenu for example the Catholic Church spare pia wako clean sana kulikuwa na stories za molestation na kama hizo na embezzlement ndio so naweza kaa pale niko nisimenyewe yes Catholic wako na a lot of good things but kuna vitu tatu zilifanyika hapa hivi ama kuna these four leaders kwa hiyo kanisa walifanya kitu mbaya ili atu agree nayo now it's upon the Catholic Church kuangalia semenyewe ni ukweli hata watu waribie jina ama jamaa wanafanya all the good works tuna push forward it is only because wana create dissent kwa society.
Mm-hmm.
Same thing inakuja kwa chacha kina Kilemi ama chacha mtu mwingine.
What if kwa chacha kina Kilemi hakuna molestation? Shida yako na chacha kina Kilemi ni
embezzlement.
Uzizi. Mm-hmm. Wacha na embezzlement kuruka. Una criticize based on beliefs zako au criticize based on morality ama nini ama based on say amefanya makosa. Mm-hmm. Una criticize based on nyiwa namna lipiaje cha pastor jet ingine na nyinyi mmesa even una criticize like so, but how I believe this is the right thing to do hii itasaidia nini acha na story ya criticize mseya molest mse una criticize
so hiyo
practices na believes zao
hiyo inafaa ku change individual for example nikuje niseme the same thing nikuje niambi Kilemi Kilemi nilikushaga kunyu last week niko na ng'ombe yenu ni gonjwa wewe bali upatie mamako do ya veterinary huku hivi unasaidia pasta yenu hapa hivi unafeta tumia madhako kitu kama so ndio na challenge Kilemi naongea kuhusu church yao but pia naongea naye on a human level because church huwezi affect church in that way because mseki believe kitu mebelieve but hii ni ile kama kuna serious issues kama nimesema ya Catholic hiyo ni the Catholic church on denial hii nyingine utakuwa ya pasi gari that's upon you then hata mtu anaingilia maybe mimi nimefanya kazi nipata contract kubwa nikalipo 20 million sema mbona si blessed na huyu jamaa na kitu fulani but kuna yule jamaa na struggle jamaa na ste kibi chama ste mahali maisha mbaya unamwongelea una on a human level by the way yeah kutoa si vibaya but usifai kutoa to the detriment of yourself or your family so in that instance aspect kusikiza wezi mpiga wezi mfanya kitu yote it's upon them at that point fanya kenye unataka but as the church ili na perpetrate your story wako wrong na you can only say that that story ya Catholic you can only say but kama ni gume commit an actual crime then the law inaingilia hapo katikati but ya kurukaruka hakuna sheria imevunjwa kwa hiyo si utasema tu hiyo ni opinion na toto opinion yangu chachi mnavanga rinda mpaka chini hiyo ni nimbo nyingi but hakuna sheria imevunjwa kwa hiyo so ni opinion tu but kama kuna sheria imevunjwa pase then now we can all band together hata Islamu na wengine useme hapa mnadhulumu watu na si poa na serikali ile ni kati msaidie watu from such suffering. So pia kuna element ya crime na just preference tu. Yani mimi napenda kuvaa short but chachi nakataa. So kuna kitu wezi ingilie kitu sana.
And I think I support Mas in everything that he said. This is our first time.
You've been supporting Mas the whole time. Bona
sema. Bona kuna exceptions except.
No, ni kuna exceptions. I feel I agree with most of the things because you see kuna venue umesema. Three things na sita rudia zako nitasema zangu
tafadhali
utaongeza three things
so tutakuwa six
kuna vitu mingi kwa
hizo ni mingi bana
kuna vitu mingi and you see what we've not discussed kwa hii conversation yote ni space ya Mungu kwa
church
kwa hii conversation
okay, yeah.
na kwa church tuseme
do we really know space ya Mungu
kwa msa church cha tuambie
inajulikana in this manner
It has the three things kwanza kabla usahau.
Relax. Hiyo ilikuwa moja.
Oh, okay. God, okay.
I was going with them for the ball.
Hiyo
ya Mungu. Number 2 ilikuwa ya what we see when ile quote ya we see others as we are not as they are. Ama inakuanga the other way.
Kituka hiyo.
Inakuanga kituka hiyo. We see people as
we are
not as they are. Yeah. That thing ilikuwa the interpretation of what the Bible is. So number 1 ipatia Mungu kanisa
ina exist because it worships God.
Mm-hmm.
Yeah.
Mm-hmm.
People can worship in different ways, Kish. Mm-hmm. Yeah. Now, if I see what to elewe, the way you worship,
mm-hmm.
if I ni elewe, the way you worship, unaniket.
Mm-hmm.
But I can criticize you, but mm-hmm. most of the time, huwa sielewi why you worship the way you
worship.
You worship. Kuna mtu ataketi akiomba, Mungu atamsikia. Kuna mungu atapiga magoti, Mungu atamsikia.
Kuna mtu atafast.
Kuna mtu atafast, Mungu atamsikia. Kuna mtu atapiga vectors, akitembea na ku.
Kuna mtu ataruka.
Kuna mtu ataruka.
Return pia.
Kuna.
Kwa
hizo unasema unanielewa? So, as you were saying, those are all different ways of doing the same thing. Na huwa inaeleweka.
So that we don't need to regulate. Iyo tuwache.
Iyo sidhani.
Tuwache kila mtu wafanye vitu anataka.
Kuna freedom.
Iyo sidhani kuna maana ya kuregulate.
Okay.
Yeah. Because how I see God, unaweza nipata maybe nimeomba nikalia. Right? There is another person mwenye hajaomba akili. So mi atafikiria, ata niomba nikipiga noise, nikiomba kwa kelele mingi. And maybe you've lived in houses where people prayed with a very loud noise, no mashanga. Huyu Mungu wake kwani amelala, you know. Those are all different ways mtu amefikiria. Maybe this is how God will hear me.
Yeah.
It is that loud.
Yeah. Agree.
Where I agree with Moas, if a crime has been committed, even me at a mtu wa church, if a pastor kills a person,
or just harms them.
Or just harms them.
Physically, financially.
Because
physically, because it's understandable. Kama pasi ameham say, the same way we will prosecute. And you remember that governor who was prosecuted kwa charges of kuua mtu.
Governor Kotobad.
I could treat you as you ni governor ameua mtu. This is a person to person. So the law, I could read you to when in pastor, maybe to start treat differently. And I feel, kama watu wamekufa, it was a crime. So akuna treatment ya munaingilia kanisa. This is a crime, should be treated differently.
Individually.
Kanisa iko, kanisa itaendelea. Kanisa has been there, kanisa will continue.
But acha nikae pole kuku. See, ati umse alikomit, alienda akauwa wase, unagia ni beliefs za church ndo zilifanya, zili lead to his death. So kisema ati ni umse tu, kanisa ibaki. Kanisa bado na believe wase wanafaa kufast.
That particular church.
Unagia, so ukishika umse, then useme kanisa wache ibaki watu wa fast. Si bado watu watakufa. So unadilige na practices za easy church.
Or just go in grade kwa public ya, the whole nini.
Kisema oh shika tumse kanisa wacha ibaki.
Unless you're talking about the church as a whole, that kuna this thing called the church, then kuna individuals ndani ya church wala wanafanya vitu kama hizo. So not church ya particular pastor, tunaongea kuhusu tu just church. Then who pastor them perpetrate kitu kama hiyo, tunatoa hiyo respect ya society vile tumeshimu mapastor vitu kama hiyo, una strip you off, now you deal with him as anitangwaje, alikuitwaje?
Mackenzie.
You deal with Mackenzie, not but as a pastor.
Hata ukideal na yeye kama Mackenzie, si bado utawacha.
No, church yake imefungwa. But no, yako su church.
Church.
Kuna church, then kuna church yake na beliefs zake na vitu kama hizo.
But shida ni, ukiacha, ukisema ati oh, zizi, wacha ni deal na umse individual, ni achane na your church, vile nimesema. But church, ndo, wase wana branch, wana come up na vitu kama hizi pia. So ukisema, Buddha, wacha ni achane na church, ni deal na u individual, but u individual ametoka from the church.
Oh, and by the church, you mean kanisa
yote.
Because I'm a branch from somewhere, anasoma the same Bible, kila mtu anasoma. Na beliefs zake pia zinatoka from
somewhere,
from
this
somewhere.
Book.
Yeah, church.
Yes. I think what should happen in this case, and I still insist kanisa ziregulatiwe. Ziregulatiwe in such a manner that mtu haezi enda extreme. Now, once in a while it happen, people will do it. Unaniket? Sometimes people commit crimes. It happen. And if that happens, then they are no longer part of the church, quote unquote. They are now criminals if they have done this thing. This is my honest opinion. Okay.
I also think when it comes to establishment of a church, kuna some things that kuna commit. Right now, I can't just go out there and fungwe bank. ama nifungue shule ama nifungue hosi. There are some things I need to do so that Gava ama the regulatory body ama whoever do aseme yes, umefika the minimum requirement kufungua kanisa. Cause kama saa hii utapata msee mimi na Kish na wewe tuko na kanisa hapa hivi, then niseme hii tithe tutakuwa tuna share, mimi nakula 50%, nyinyi mnakula 25-25. Ah, siwezi fanya hivyo. Mimi sijisikii na hiyo. Kesho juko na some like 30 wafuasi hapa hivi. Unawavuta na una place unafungua church kwa kibanda tu kama ile church ilionyeshanga pale na kama.
Gari ni kubwa kushinda church.
Shinda church bana.
Roho shangaa ni Range Rover vi. Range Rover. Big
church ni katent hivi.
Wanaishi kwa tent bana.
So I think you pick a minimum like for you to have a church, kuna this and this and this, then ukishamitizo then ukuje kuchukua certificate ama whatever.
The church haiwezi kubali na hiyo cause itasema government inatuingilia kama church. Kisha sema hivyo.
Hiyo
ni sawa na regulate church yenyewe.
Na regulate
tunasema mtu hawezi toka tu aenda aseme
uzifungue
tu ovyo ovyo.
By the way, thank you even for mentioning that iko kwa Bible. Kuna time walikuwa wanataka kutafuta watu wa ku distribute food. And this is what how they did it. Wakasema we want
kusema kitu kwa Bible, sema ni wapi?
The book of Acts, Acts chapter 7.
Somewhere tu chaga chapter 7 tafuta tu yani. Soma ngano hapo
tafuta. Kwa sababu kila mtu anasema yuko kwa Bible.
Kwa Bible. Okay, 6 books. Tafuta huko ndani.
Kwa sababu hata kanyari alisema kilitengo kwa Bible.
Kwa Biblia.
Hata iko kwa Bible. So lazima utuambie nini unasema.
I see what you are saying. What happened walisema tuchagulie watu wako na integrity. Right? And even in psycho when you say a basic minimum, see integrity can be proven. It's possible to prove a person who has integrity
through their track record.
Exactly. So number one, the other one ilikuwa mtu wako na doctrine,
but pia nishakupea easy examples zenye wasio wako proven kuwa wako na integrity
wana change baadaye,
wana lead au ja change baadaye, but kuna wasio wana kuwa accused that wana lead wanaenda astray.
It's possible, and tumewaona kama wenye ulikuwa unasema wa mom and dad, but compared to hao wengine wanafikisha watu 20 ya kukufa, they are better off.
Yo yo simba.
At least.
Yo sasa bado mnapanga tu line unasema mama wish my mom.
Jet tu ananunua.
Ni jet tu. Kwani jet kitu pilia ni jet tu.
Atulili jet.
Na gari pili.
Hajao mtu.
Hajao.
Ya kukufa ndio mbaya. Ya kukufa ndio mbaya.
Eh. Ujalala njaa.
Ya kukufa ndio mbaya.
Unanunulia ni bike.
Okay.
So hiyo track record I think it can help. And if the Bible advocates for such a thing, then our interpretation as a government, because since we protect the people of when they are our citizens, we will interpret it as integrity na qualification na kuvulienda shule.
So who's to regulate here when you mesema hivyo? Uo ni serikali to regulate ama bado me insist ni religious bodies not a form
regulatory body? Yeah.
Nilisema serikali ipatiane patronage.
I place umesema kuangalia integrity when you mesema, because the last thing umesema ni how can we regulate the church.
Yeah, integrity.
So nauliza ni body gani inafaa, una believe inafaa kukua na mandate, unasema
hiyo ni gava. You know, the Emmas was saying that kabla ufungue kanisa meet these requirements, because you see gava ni enforcer. So hii body ita meet iseme this is what we think is necessary for the church.
Then gava is sasa hii.
Gava sasa ipatiwe enforce.
Okay.
Yeah, I think before you start fanya tu kama hizo. Sini kama kampuni tu, ufungue kampuni maka kuna articles of incorporation tu kama hizo. So hata church before ufungue tuseme ni hivi na hivi, au kwa residential areas kwa sababu ya kelele, na mambo mengi sana watu wa church vinapiga kelele. Sasa napenda Catholic kiasi wametulia. So I think at some point lazima utakuwa na turudishe sanity kwa kanisa, kwa sababu kama hali kumekuwa na so much craziness kwa church that sijui hata niseme nini. Wasiwengi wameanza kuhepa church, imekuwa fashion baada kubwaka na mambo ya kanisa tu yani saa yeye. So mimi nasema tu RIP kwa wale jamaa wale dedi, na to the pastors that kuna hapa saa, because kuna ngana hii arc pastor anatokea anakuwa end of flavor of the month, big dog dogo unasikia kuna kaskando anatokea flavor of the month,
then saa hizi kuna huyo mwingine mwenye mishini
Mackenzie, kuna Ezekiel
unajua mimi hata sikuwa namjua, nilimjua tu ita
miaka sarani, hata mimi
miaka sarani
nisiwe kijana kwamboka
nywele, kijana kwambia kwa nywele, then saa hizi wenye ameshikwa, na una feel kushika mtu kama huyo itasaidia anything kama kuna grounds za kushika mtu kama huyo.
Kama amefanya kitu mbaya acha ashikwe. Issue yangu ni kiishe. Na si I'm not criticizing you. Nasema tu kama point. Umesema hiki kitu. Unasema yes hata ukisema kuna pasta utamshika but haitaisha cause wengine wanajitokeza. But that's everywhere. Sio ukishika mwizi haujaacha mambo ya theft.
Zizi sisemi ati unamshika na vitu. Mimi nasema reason unamshika ni anatoa hiki kitu from au si tunajua place wanatoka. Yeah. Kama tunajua bana kila mtu ametoka Mabare ni
cheese.
Ni cheese. Yeah. So tutakuwa tunatoa cheese moja moja. Tunasema hey buda tungoje kidogo then tutoe mwingine. Ushajua vizuri.
Yeah.
Kila time like every month kuna cheese moja anatoka.
Yeah.
Sasa si lazima ulete sanity Mabare. Si lazima si tunakaa nje kungoja. Acha cheese atoke ndio tumshike. Una get. Lazima upeleke sanity Mabare ndio uensure machizi wasitoke.
Mabare
si atakaa nje kungoja cheese akitoka ndio unamshika cheese akitoka unamshika.
Hebu na wanasema historia kuna regulation you know number 1 but number 2 kama utaki over regulation pia kuna over legislation pia utaki hiyo ni umeweka everything they need iko out there whoever abuses the system whoever abuses whatever anafanya ndio unamshika nasema tu RIP kwa wa jamaa walidedi hapo hivyo na naomba family zao apate at least solace na goda aweke roho zao pale pema peponi na apate comfort in these trying times.
I think for me ni nitakuwa very sorry that happened. It's a bad image for the church, especially now that I'm a member.
Buda uko concerned about the church.
Ni church, yeah, ni church ya church. It's going to be jina kama kanisa.
Inafilisha because I would expect kanisa, because kanisa is supposed to be a good thing.
Mm-hmm.
I would expect kitu kama hii ifanyike. But we will continue getting better. I hope the church will always be there. God ako pia kwa position yake as the head of the church. So these minor things zitaisha tu at one point.
Okay, mimi nitasema IRP kwa wasi. Then pia because this stuff mbaya may happen. Niko happy that because ya this stuff tunaweza kuongelea, tunaweza ku have these conversations, then to see tuna have these conversation bila ku onwa kama wasiwa
devil worshipers
like tunaweza have these conversations like tuko free saizi ku have these conversations because wasiwa wamepeleka hizi vitu to the extreme. Na ni it's a good thing na ina improve the church when you're concerned nayo na ina improve wasi pia.
Ni kweli. Tasema, thank you for joining us for another episode of the Nairobian Podcast. Like, share, comment, subscribe manze. Na msahau yoyo inaendelea Jumia. Inaitwa Jumia Drink Festival. Wako na crazy offers on all drinks. So not all drinks, but many drinks. Ndiyo utaona. Kuna zingine ziko na merch attached to it. Kuna crazy offers. So ingia pale hivyo, check them out, make order yako, have a nice time kwa hao kitulia.
True.
Ama kama ni party, whatever, Jumia, wata kusort.
Mm-hmm.
So check it out by the way.
Okay, so Mr. Kilemi, thanks again for sharing yourself.
Asante.
Na tumefry, ukumekam.
Na watu wa join shule yangu ba.
Ambia si,
shule kina tuwa aje.
Jina shule, atakupata aje.
Shule inaitwa Insights X.
Insight X.
Insights
X, okay.
Yes, tuna register online. Tuko na email na namba yangu utaiona hapa kwa screen.
Okay.
You can reach out via email na ukitaka any inquiry you can call or text. Alafu tutabonga zaidi.
Okay, I hope shule yako bana ni legit. Isikuwe ni hizi za
sex magina kile plani bado unajua.
Okay, sex for
months.
Kilemi, thanks for showing up na tumekuinvite tena ukifeel uko na stuff ya kusema.
Eh, tokea anytime.
Tokea bana.
Mambo ya church kifanyika, mtakuwa unaniona hapa.
Si church peke yake, usiji box kwa church, but tutasema Nairobian Podcast, we talk as we can,
talk as we want to.
See ya.